lazima nitaenda kwa down na wale sana kuwalenda nikihope the bay hawatanitenda yafana watumia sana kuwasenda cause rap ni vipoa nzipaka kago nidunge biste yangu yule huwa na fago ni mshoku na venye nina mpango ni mdunge hizo stuff azi samba za dago wacha katambe wacha wacha kabambe wacha katambe wacha wacha kabambe no time for otherwise Chaka naiso cha, wataka bambe Wataka tambe, wataka bambe Wataka tambe, wataka bambe No time for otherwise Chaka naiso cha, wataka bambe Kuna kamtoto, kenye kameni train Saki sauti na feel ni meka chain Siku dai kuji drag, na kumbe ni kafein Ni dai ukini pinch, siyezi fika pain Ninge kuwa engineer, ninge wish kumeka train Saka njaro poa Taku make it rain See forever mbadhi na die at a plane Saka no wa kisu, mi uno wa brain Mistari ever loaded, niko never plane Niko misha pressure na aim niko remain Kwenye e-game, jisanko kwa the main Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe No time for otherwise Chaka na isa cha, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Watakatambe, watakabambe No time for otherwise Chaka naiso cha, watakabambe Mi watishia wote, ata kina chibu Wakiteta na wapepeta na waacha bila jibu Wakileta kichwa, mindo tabibu Wakidifanya warui, na wadhibu Wajua anytime, naeza kuharibu Kishashi kanari, uwaga na wajibu Na wachaka kawa, na maaibu Kwetu sakupari, isha kuwa uraibu Mangoma kaa zote, tuwazi kuenda taratibu Sipe na mademo kizi kuenda tarabu Jumyo ndoko yao, hutufanya tustajabu Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe No time for otherwise Chaka naiso cha, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe No time for otherwise Chaka naiso cha, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe No time for otherwise Chaka naiso cha, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe No time for otherwise Chaka naiso cha, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, wacha kabambe Wacha katambe, na sinu tini bambe